maanta waxaan isu nimid annaga oo hal qaran ah maalintan gaarka ah aan ugu magacdarnay munaasabada salaan sharafta Mareykanka waxaan u dabaaldegaynaa taariikhdeena dadkeena iyo halyeeyadeena sida sharafta ku jirta u difaacay calankeena waa geesiyadii ragga iyo dumarka lahaa ee kamidka ahaa ciidamada militaryga Mareykanka hadalladaasi waxa uu ku bilaabay madaxweyne Donald Trump qudbadiisa la wada sugayay ee uu ka horjeediyay boqolaalka kun ee dadka isugu soo banaanbaxay inay u dabaaldegaan maalinta xornimada dalkan Mareykanka markii 1776 uu dalkan Mareykanka ka qaatay xurriyadiisa Britain sidii hore loo sii saadaalinayay madaxweyne Trump kuma uusan soo qaadan qudbadiisan in badan oo ka mid ah siyaasadda laakiinse waxay ahayd munaasabad uu ugu magacdaray salaan sharaftii Mareykanka
As we gather this evening in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together, we are part of one of the greatest stories ever told.
The story of the United States. Jabriil oo Maxamed waxa uu barakay jaamacadda Ohio State University waxa uu si dhow ula socday qudbada madaxweyne Trump wuxuu iga waramay sanadkan waxa uu uga duwan yahay sanadihii hore loo arki jiray
waxa madaxweynuhu uu abaabulay xaflad gaar ah oo dabaaldeg ah oo isugu keenay ciidamadii soo bandhigay qalab military oo cirka iyo dhulka ah taangiyo dayorado oo keenay madaxda ciidamada ma dhici jirin arrintaas hadda ka hor waxa u dambeysay ayaa la leeyahay 1970-kii ayaa madaxweyne Nixon sidaas oo kale yeelay intii ka dambeysay ma ahayn arrin shakhsi qaabil mudan ama shakhsi ku saabsan arrinta dabaaldegga maalmaha xorriyadda waxa dhacay marka hadda in madaxweynihii laftiisa uu soo bandhigay oo ciidamadii awood Mareykanka uu soo muujiyey oo asagoo ka shidaal qaadanaya dabaaldeg uga qayb galay dalka Faransiiska oo ilaa iyo sanad ka hor daah uu daneynayay inuu soo bandhigo awoodda Mareykanka ayuu arrintaas fuliyay waxa ka soo baxayna waxa weeyaan caqabada dhowr uu waajahay madaxweynuhu mid waxa weeyaan inuu arrimaha siyaasadda ka leexdo ayaa lagu xafday inkastoo uu door xulay oo waxyaabaha qaarkood uu ka hadlay
madaxweyne Trump waxa uu sheegay in xusuusta maalintan ay ku jirto dhiigga qof kasta oo muwaadin oo Mareykana ayna muddo hadda laga joogo 243 sano ka hor mustaqbalka Mareykanka ay garbahooda saareen rag iyo dumar ayuu yiri isugu tagay inay difaacaan calankooda iyo ciidooda kasoo inuu ku magac dhabay shakhsiyaad ka tirsanaa saraakiisha Mareykanka ay u soo dagaalamay dalkan Mareykanka qudbadiisa haddana waxaa sidoo kale madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday dad u soo halgamay xuquuqda dadka madowga ah oo rag iyo dumarba isugu jiray arrintaasi oo ayadana ka mid ahayn waxyaabaha horey looga bartay madaxweyne Trump waa kan mar kale barasare Jabriil oo Maxamed
laga soo bilaabo halgankii Ingiriiska looga xoreynayay dalka Mareykanka ilaa iyo halgamadii ka dambeeyay oo ka mid ah halgankii dadka madow xuquuqdooda ay ku helayeen haweenka oo cod oo xuquuqda codbixinta helay waxyaabo badan oo caynkaas ka hadlay laakiin guud ahaan waxaa la oran karaa oo dadka arrimaha ay sheegayaan in arrimahaas oo dhan ay ahaayeen durxun siyaasadeed oo dadkaas u muujinaya inuu taageersan yahay maadaama madaxweynuhu uu doorasho galaya sanadka soo socdo inuu u durxulayay dadka madowga ah inuu yahay qof u nugul arrimahooda iyo xuquuqdooda haweenka qof u nugul ciidamada iyo booliiska iyo gobollo kala duwan ayuu wuxuu ka keenay dad khubaro ah ama dad taariikh leh ay ka mid yihiin gobollada la isku haysto doorashada lagu galay doona sida Ohio iyo Pennsylvania iyo meelo kale
waxaa xusid mudan in madaxweyne Trump markii uu ka hadlayay dagaalada ciidamada Mareykanka ee ku galaan banaanka uu soo hadal qaaday ciidamada Mareykanka ee dagaalka kula jira Al-Qaacida iyo khalifada Islaamiga ah ee Suuriya isagoo oo sheegay in ay ka adkaadeen magaalooyinna ay kala wareegeen boqolkiiba boqolna waqtigan ay baabi'iyeen ciidamada Mareykanka
The army brought America's righteous fury down to Al-Qaeda in Afghanistan and cleared the bloodthirsty killers from their cave
waxay ciidamadeenu hoos u dhigeen cabsidii laga qabay Al-Qaacidada Afghanistan waxaana ay ka sifeeyeen dilayaasha dhiga u hamuunta qaba gudadkooda waxay xoreeyeen Fallujah iyo Mosul waxayna gacan ka geysteen in la baabiyo khalifada ISIS ee Suuriya boqolkiiba boqol
The ISIS caliphate just recently in Syria 100%
Xuska sanadkan waxa ay kaga duwanayd sanado badan iyadoo oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka qayb ahaan la arkay ayagoo dul heehabayay magaalada Washington DC sidoo kale tana markii ugu horeysay taangiyada dagaalka oo tuuto uu ku buufisan yahay lagu arkay bartamaha magaalada Washington. Waxaase la iska indhitiri kara dhinaca kale in hadalka iyo khudbadda barnaamijka madaxweyne Donald Trump ee ugu dabaaldegay 4 Julaay sanadka 2019 sidoo kale tan ay barbar socdeen barnaamijyo kale oo madaxweyne Trump maamulkiisa ku cambaareeyay siyaasadda dhinaca socdaalka haweenka iyo kuwa dagaalada ka soo horjeeda oo iyagu markaas u ololeeya arrimaha bulshada.